Ey.
Robbie Vai.
Mwisha siku it's me vs me, wewe vs we, takufa mwenyewe is clear. Life ni maumivu ya hisia, maumivu yangu naeka kwenye bars, no tears. Nipe high kupe high pia, ai nyingi kwanza cha kwanza na idea, idea. Mapenzi na muziki kuchanganya ndo kitu I fear. Rap star, big dreams, gangsta, rhymes now, dig deep. Haters, styles out, big G. Leo na wazika kwa 6 feet. Nimesha furugwa, mizu classify. Wendi ya wehu na jiclassify. Maisha mafupi wacha ni furai. Najikopa sana, sone na jidai. Pumzi why, life I don't want to die. Forever young, never ask me why. Usiniombe chuki uku na nchekea machoni. Realize, realize, realize. AKA mshindi, AKA winner, AKA nyingi, AKA bingwa, gingwa vigingi. Jumlisha na AKA zangwea zote, AKA mimi. Mziki Juliet, mini Romeo. Styles ni kama mjapan kutoka Tokyo. Imagine inge kwa na chorus nipe obio. Second verse na mungiza obio. Unyama, unyade, undava, umwamba, ubabe. Kuchana, si dambi, ukiongelea ushabiki hata Yesu alikuwa na fan base. Hii ni breakdown kwenye internet, internet, ay. And it goes down with my G's connect, G's connect. Ulimwengu wa werevu mindo intellectual, intellectual. Oya, hit the vibe, man.